Kuna msichana anayeitwa Anna.
There is a girl named Anna.
Anna ana nguo nyingi.
Anna has a lot of clothes.
Yeye anataka kuonekana mtindo.
She wants to look stylish.
Anna anafungua kabati lake kila siku.
Anna opens her wardrobe every day.
Anapata shati nyingi za rangi.
She finds many colorful shirts.
Anna anapenda mavazi yake na suruali.
Anna loves her dresses and pants.
Anampenda kuchanganya na kupatana.
She likes to mix and match.
Anna anajaribu mchanganyiko tofauti.
Anna tries different combinations.
Yeye anapenda rangi za mwangaza.
She loves bright colors.
Anna anachagua nini kuvaa.
Anna decides what to wear.
Yeye anajaribu mavazi yake.
She tries on her outfits.
Anna anajisikia furaha na mavazi yake.
Anna feels happy with her clothes.
Yeye yuko tayari kwa shule.
She is ready for school.
Anna anaenda shuleni kila asubuhi.
Anna goes to school every morning.
Ansu Fati ni mchezaji mdogo wa mpira wa miguu.
Ansu Fati is a young football player.
Anacheza kwa Barcelona.
He plays for Barcelona.
Ansu anapenda klabu yake, lakini yuko masikitiko.
Ansu loves his club, but he is unhappy.
Anataka kupata furaha.
He wants to find happiness.
Ansu anaota akicheza katika timu bora.
Ansu dreams of playing in a better team.
Anataka kuhamia kwenye klabu nyingine.
He wants to move to another club.
Anafikiria kwamba hii ndio chaguo sahihi.
He thinks this is the right choice.
Yeye anataka kuwa na furaha na kufanikiwa.
He wants to be happy and successful.
Ansu anaamini anaweza kufanya hivyo.
Ansu believes he can do it.
Yeye anataka adventure mpya.
He wants a new adventure.
Ansu yuko tayari kwa ajili ya kesho.
Ansu is ready for the future.
Klabu ya Jet Set ilikuwa mahali pa uhai huko Santo Domingo.
The Jet Set Club was once a lively place in Santo Domingo.
Watu walikuja kila wikendi kucheza na kufurahia muziki.
People came every weekend to dance and enjoy the music.
Hata hivyo, usiku mmoja kila kitu kilibadilika.
However, one night everything changed.
Ajali mbaya ilitokea katika klabu.
A terrible accident happened at the club.
Poroi ilikanguka ghafla, ikasababisha wasiwasi.
The roof collapsed suddenly, causing panic.
Watu wengi walijeruhiwa katika janga.
Many people were hurt in the tragedy.
Tulitafuta msaada na tukakimbia kuokoa wao.
We called for help and rushed to save them.
Siku baada ya huo zilikuwa ngumu sana.
The days after were very difficult.
Nilipoteza marafiki wengi usiku huo.
I lost many friends that night.
Mamlaka ilianza uchunguzi mara moja.
The authorities began an investigation immediately.
Jiji yote ilihuzunika kwa wahanga.
The whole city mourned for the victims.
Nitakumbuka kila wakati usiku huo wa kukatisha tamaa.
I will always remember that tragic night.
Janga la Jet Set halitasahaulika.
The Jet Set tragedy will not be forgotten.
Katika jamii ya kisasa, uwepo wa vifaa vya kidijitali umefanyika upanga wa pande mbili.
In modern society, the omnipresence of digital devices has become a double-edged sword.
Kwa upande mmoja, teknolojia inaboresha mawasiliano na upatikanaji wa taarifa.
On one hand, technology enhances communication and access to information.
Hata hivyo, pia inachangia katika hali inayojulikana kama technostress.
However, it also contributes to a phenomenon known as technostress.
Neno hili linaonyesha msisimko unaosababishwa na uhusiano unaohitajika na vifaa vyetu.
This term represents the stress induced by the constant connectivity demanded by our devices.
Watu wengi wanaripoti kuhisi waliokithiri na wasiwasi kutokana na shinikizo hili lisilo na huruma.
Many individuals report feeling overwhelmed and anxious due to this relentless pressure.
Ili kukabiliana na technostress, ni muhimu kuanzisha mipaka kati ya maisha binafsi na ya kazi.
To combat technostress, it is crucial to establish boundaries between personal and work life.
Mikakati kama detox za dijitali na muda uliopangwa bila vifaa yanaweza kupunguza dalili za technostress.
Practices such as digital detoxes and scheduled device free time can alleviate symptoms of technostress.
Hatimaye, kuelewa athari za tabia zetu za kidijitali ni muhimu kwa kuendeleza ustawi wa kiakili.
Ultimately, understanding the implications of our digital habits is vital for maintaining mental well-being.
Kuimarisha watu kwa maarifa kuhusu muhanga wa teknolojia kunaweza kusababisha maingiliano bora ya dijitali.
Empowering individuals with knowledge about techno-stress can lead to healthier digital interactions.
Katika enzi iliyoongozwa na maendeleo ya kisayansi, wapamaji wanakabiliwa na maswali ya kina kuhusu asili ya uhalisia.
In an age dominated by scientific advancement, philosophers grapple with profound questions regarding the nature of reality.
Hizi maswali yauliza jinsi nadharia za kisayansi zinavyounda uelewa wetu wa ulimwengu.
These inquiries delve into how scientific theories shape our understanding of the universe.
Wasanifu wanafikiria matokeo ya mekani za quantum, wakichunguza dhana za msingi.
Philosophers ponder the implications of quantum mechanics, questioning fundamental assumptions.
Hii inapeleka kwa mazungumzo yenye utajiri kuhusu sababu na udhibiti.
This leads to a rich discourse about causality and determinism.
Uchunguzi wa mada hizi unatoa ufahamu wa kina kuhusu misingi ya kifalsafa inayoongoza uchunguzi wa kisayansi.
The exploration of these themes yields a deeper appreciation for the philosophical underpinnings that govern scientific inquiry.
Falsafa kwa hiyo inatumika si tu kama mwenzi wa sayansi, bali kama lensi ya ukosoaji kupitia ambayo tunaendelea kuchunguza mawazo yetu.
Philosophy thus serves not merely as a companion to science, but as a critical lens through which we examine our assumptions.
Wakati mifumo ya kisayansi inabadilika, pia mitazamo yetu lazima ibadilike.
As scientific paradigms shift, so too must our perspectives evolve.
Hatimaye, kutafuta maarifa kunaungana na taaluma zote mbili, ikifichua kina cha juhudi zetu za kognitivi.
Ultimately, the quest for knowledge intertwines both disciplines, revealing the depths of our cognitive endeavors.
Sijia jua moja alasiri, kikundi cha marafiki kilikusanya nyumbani kwa Sir kuzungumza kuhusu maisha yao.
One sunny afternoon, a group of friends gathered at Sarah's house to talk about their lives.
Walikuwa wanajadili ratiba zao za shughuli na ni kiasi gani wamekuwa wasio na afya.
They had been discussing their busy schedules and how unhealthy they had become.
Ghafla, Jenna alipendekeza wawaweke utafiti tabia za lishe zenye afya pamoja.
Suddenly, Jenna suggested they explore healthy eating habits together.
Wengine walivutiwa na walikubali kujiunga naye katika safari ndogo ya ugunduzi.
The others were intrigued and agreed to join her on a small journey of discovery.
Waliahuku kuanza na mabadiliko rahisi katika ratiba yao ya kifungua kinywa.
They decided to start with a simple change in their breakfast routine.
Badala ya nafaka zenye sukari, walichagua uji wa shayiri wenye matunda.
Instead of sugary cereals, they opted for oatmeal topped with fruits.
Walihisi kuwa na nguvu zaidi na tayari kukabiliana na siku ijayo.
They felt more energized and ready to tackle the day ahead.
Wakiwa na hisia za kujivunia kwa uamuzi wao, waliandaa usiku wa kupika.
Feeling proud of their decision, they planned a cooking night.
Walifanya majaribio na mapishi mapya na kushiriki matokeo yao kati yao.
They experimented with new recipes and shared their results with each other.
Kwa muda, walikuwa na ujasiri zaidi katika ujuzi wao wa kupika na kufurahia safari pamoja.
Over time, they grew more confident in their cooking skills and enjoyed the journey together.
Mwisho, walitambua kwamba ulaji wa afya sio tu mtindo, bali mabadiliko ya maisha.
In the end, they realized that healthy eating was not just a trend, but a lifestyle change.